Ninko manganka sirisara ye ikanto Nancy Pelosi, demokratuka politikito nyema Ameriku wa sablombala, MSNBC kan kunafoni barosigila, alakarane ka dogodali boloda, akajate ula, ko seben munu dira fangabonda, noe Maison Blanche, yeseke segolu, ani jalakilu, yamanatiki Donald Trump kama, minabolo teru. Kalo chaman kofre, ni aye l'Amerique wa sablom, politiki bolo farakele, noe demokratue, ka chesiri sege segelu, daliluya bilafasuma. Madame Pelosi ka latige tarata dona ka jamana tigi nofe gen barla bela katugu a jalaki tablo ana dabalu ye ko gelenwe ni abara la latina se ka jamana tigi kasigi bolo kuna tien bao sanfe wasa blon be republika mbolo ala nini bina politiki gerente fosa mbafla ni muga jamana tigi si kalaflula. Donald Trump mando kwa ambolo Pelosi ka fola bi juma dona ka jira dalilu munu ye a hakilina ufane. President ka kewale be a benya fo aye aka kalika shen janfa anika jamana lakana takase ufana tasiga bla jamana kalaflu tabulo jeneala. Demokratu be jamana tiki korofo ni akala yini Ukraine jamana deme ka fesefezeli boloda aka sinake Joe Biden ni odenge tume barala Ukraine jamana kenre redoy wakati minna afatwe jamana nyamogo dankaye. Ola nini tunkera ni akalo flaye nega juru tikanfe Donald Trump ani Ukraine jamana tiki Volodymyr Zelensky chela.